bange nayo bali mawa alinjagalanga wende omuntu akumite naku obanga ofunye mulage kusanyula obeera n'omuntu ongembeera yonna yakupangapanga bambi nakumanga n'ebirungi akoma kubisuubize ona badde okulwange bambi abaddewo mu byonna nzijukiza bingi yateketamu ku kyoto nekyamukanayiwamu amazzi nesiya bannaibale balooza siika ebyomunju tebyogerwa ebyomunju tebitotolwa naye wewale butakyuka osinze kuba endabyeyo ku bizibu byange n'ojagalanga bagagga basimbye layini nakufuna nateba n'okusaba nakowa ¡Vamos!